hapo kakimbia, na uni nkakutumia, ageto ujaingia.
Leo mekuchanganyia, umekunya umezimia, mashine vibamia, leo wote tunaingia.
Yo boys!
Wanangu tuendeni, guest tuka enjoy leo. Wauni tuendeni, guest tuka enjoy leo. Wanangu tuendeni, guesti tuka enjoy leo.
Tuka enjoy, guesti tuka enjoy. Tuende guesti tuka enjoy, tuka enjoy.
Wanangu tuendeni, guesti tuka enjoy leo. Wauni tuendeni, guesti tuka enjoy leo. Wanangu tuendeni, guesti tuka enjoy leo.
Tuka enjoy. Guesti tuka enjoy, twende guesti tuka enjoy, tuka enjoy. Guesti tuka enjoy, twende guesti tuka enjoy.
Kwenye safari ya guesti, mafuta sikose. Kwenye safari ya guesti, kunguni kama ote. Kwenye safari ya guesti, maniwa usiogope. Kwenye safari ya guesti, makelele kama yote. Kwenye safari ya guesti, kwanza usikose kondomu. Kwenye safari ya guesti, so kama unaenda omu. Kwenye safari ya guesti, chakula ni muhimu. Kili ya kila kishiba unampa askeri.
Wanangu tuendeni guesti tuka enjoy leo. Guesti tuka enjoy leo. Wanangu tuendeni, guesti tuka enjoy leo.
Tuka enjoy, guesti tuka enjoy. Twende guesti tuka enjoy, tuka enjoy.
Kwenye safari ya guesti, jamaa nimemfuma. Kwenye safari ya guesti, mke wangu wanamdunya. Kwenye safari ya guesti, wanangu msiwe na huruma. Kwenye safari ya guesti, tupige mpaka anafunya. Kwenye safari ya guesti, ujinga sipendi. Kwenye safari ya guesti, nishatuma sana chenji. Kwenye safari ya guesti, staki mambo mengi. Tukifika unainama kama askari wazi.
Wanangu tuendeni guesti tuka enjoy leo. Wauni tuendeni guesti tuka enjoy leo. Wanangu tuendeni guesti tuka enjoy leo.
Tuka enjoy, guesti tuka enjoy. Twende guesti tuka enjoy, tuka enjoy.
Boy, boyza, GMT Music Glasky, DMC. Kisewe, oh, unawasia. Boyze, boda boda, hakuna kitu asichoweza kubeba zaidi ya mimba. Boyze. Familia milioni tano ni uwe.
Wanangu tuende ni guesti tuka enjoy leo.
Boys are touching flowers.